Seko we yakuzalu jobuli rucha nabako yambanga bakukowa bakugobere bweru naye mukamona talyanguzi obuziba bunone bucha alikuvira yo atukirize chigambo chekubola mubu agamaziga gabawa muziki za siganye na yesanyo lijabukede ne yali omukadde ku myaka chenda yamuweza Katonda wange talina chimulema alina katonda wabali no mubiri alikuvira yo atukirize chigambo chekubola mubu ono talina bokusa bobo talina bokusa akumanyera kuita mwana Katonda wabali no mubiri katonda alikuvira yo atukirize chigambo chekubola mubu ono talina bukusa bomukwana akumanyera kuita mwana mulinnya lya Yesu wajja kuba bulungi oyimbo oluyimbo lujja waliwo abakugamba nti tolisimba tolifumbirwa aboli magamba gakukono ne kutyongamye Ngolo katonda wo akufunde ensonga Zempulire ddoboze ly'omugole n'oya wasa Mama Mukibuga ekyalekebwawo songa kyazika Nayo olimba nawe yotide nnyo N'abakugoba tomanyi bakutya nnyo Joli kyabugagga mu maaso ga Mukama bwe yasiba ekiriba Katonda wange talina kimulema Alina katonda wabali n'omubiri Alikuvira yo atukirize chigambo chekubola mubu ono talina bokusa bomukwana bokusa akumanyera kuita mwana olinnya lya Yesu bujja kuba bulungi oyimbo oluyimbo Katonda wange talina chimulema ye katonda wabali n'omubiri alikuvira yo atukirize chigambo chekubola mubu ono talina bokusa bomukwana akumanyera kuita mwana olinnya lya Yesu bujja kuba bulungi oyimbo oluyimbo lujja
Oluja, 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 o